chini utafakari, mwanzo mwisho jaribu uhifadhi, isije kuwa sasa tena machachari. Leo hii kesho lile, tumechoka na hizo kesi kesi. Kila siku tunacheza ngoma, ngoma moja tumechoka nazo, hizo kesi 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 kesi.
Basi basi basi, mwendo kasi, huku 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 tumefika. Basi basi, mwendo kasi, sasa hapa sina wasiwasi. Kote 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 mbele yangu, imani yangu ni maisha yangu, afya yangu ni sherehe yangu. Fanya 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 ufurahi, hata wewe, wewe ndugu yangu. Basi basi basi, mwendo kasi, huku 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 tumefika. Basi basi, mwendo kasi, sasa hapa sina wasiwasi. Kote 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 mbele yangu, imani yangu ni maisha yangu, afya yangu ni sherehe yangu. Fanya 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 ufurahi, hata wewe, wewe ndugu yangu. Basi basi basi, mwendo kasi, huku 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 tumefika. Basi basi, mwendo kasi, sasa hapa sina wasiwasi. Kote 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 mbele